again.
Alexis is on the beat.
Sailors, 2, 5, 4.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo. Nasidi amekubali.
Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo. Nasailas wamekubalia.
Tukikosea tufinya finya finya nge, tukipotea tureke reke bishane, tukiropowa tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa tupiga piga niange, piga niange, piga niange, piga niange, piga niange.
Oh, nakupenda bana jo. Zile mburu menitowa kwa maisha ay, yangu sitaki hata do. Wendo dadio yo, nakupenda bana jo. Zile mburu menitowa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadio yo.
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani alisema injili dunia kepeke yake? Kwa tawaya, nengangi tajita wavita ntuing ntuing ntuing. Katawaya, nengangi tajita wavita ntuing ntuing.
Tukikosea, tufinya finya finya nge, tukipotea, tureke reke bishane, tukiropowa, tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa, tupika pika niange.
Niko haichu ya neno, wala haichu ya neno. Niko haichu ya neno, wala haichu ya neno. Niko haichu ya neno, wala haichu ya neno. Niko haichu ya neno, wala haichu ya neno.
Emwayo Jesu, emwayo nekyo dera ina nitodo.
Wa mahoya leo ni kusifu tu na kohoya, na ija ni imekuwa tu mahoya. Nakumbuka nikikula you fresh na mandunya za kohoya, wakakaza nkakazua na mahoya. Niko happy, niko happy, niko happy in Jesus mighty name. Eh, itadai 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 gotonga ya ide. Nimesaya nimesaya nimesaya
kusea tufinya finya finya nge, tukipotea tureke reke bishane, tukiropowa tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa tupika pika niange, pika niange, pika niange, pika niange, pika niange.
Sailors, tumejitolea tutume nyasaye. Yesu ni mwadhani, nyenye lete mwadhani na dire daheti ya riadhani na dire daheti ya riadhani na dire daheti ya riadhani.
Tukikosea tufinya finya finya nge, tukipotea tureke reke bishange, tukiropokwa tufunga funga funga nge, tukinyanyaswa tupiga piga niange.